politics imejaa matrix ndo mathematics ma statements za Mr. Politician like magician kuiba kura new letter tule before kura after kura nyi tuna solo economy ukoloni tuko locked kama party ya landlord mwisho wa mwezi umechaza wizi kuliko wizi mnawai kuliko runi naona 2030 na prado mjaza mascandals sisi ni masandals tuna afford round nimerevolve around the orbit kuliko hard kusaka job naona 207 na wanadunga sheds wasione bloodshed but wako shedded na stains na stainless steel wanatai ya wana stains sustainers na maintainers imekuwa part kama tense na sina tense nikiona 2017 vile wataweza kutusustain amina suspense kama doja juu ya suspender ma suspect wana expect to a vault bug na tunakuwa 07 ma iBug kwa police station kama shukiwa kwa police station it's out time watu wa timing katika time hatuwezi wa rewind back class tutawa rewind to Darum Lion pamoja na IEBC ABCD itabidi tumeendelea kulan juu mshageuza inji shamba la wanyama DC tushakuwa wanyama na sisi yo wanyama binadamu like the rest hawacha rest wana rest for survival na nyimu na rest ati nyindo the fittest nashindo hadi form ni gani mtaani Mr. Politician wa ulikam tu kutuchoresha giza na vitu unafanya ni vitu zingine za upuzi na hao makarao wanakuwaga na upuzi sana kutuwa rust two daily tukidu busy ati wanadai ati tumechoma tu madubi kini hatuchomi dubi ni busy tunadunga wanacheza mali ya huma kwa hali na mali kwao yetu fiti unsecure kesho tunaweza rauka hubs and juu ya insecurity political same stain of blood news daily kwa nation matusi na deeds funny funny fun wanna have more tunalan hizo game zenu tricky fala funny funny stay strictly tuna stick to truth ruthless mna hacked ofisini mnakanyagia tu scandals na iki come true si mnakanyagia innocent wa Sherlock justice cause justice ni ya wenye hinji sisi wana hinji kwa grassroots zinakauka hops tukiraukia storytelling na vitenda wili za baba daily unakula nyama ukuwa nyama wa kidedi upedi ndio side asshole nepoti sim ndio mo kwa kamau ndio wambuya lipo na kwa atieno obvious ya atieno hako na story ni ki cut short no longer days zangu zitakuwa short na juu nimechokoza nyuki but god atani protect kama death from hizo jams zenu za murder CCTV ziko 24 surveillance but for survival bado na idunga tu na ujanja to the fullest hard na play but smart ndo kitumiu.